Zai. Mr. C. Gumalo Bushi.
Zai.
Cape Town Music. Yeah, to the world.
A bad boy collaboration. This one, yes. With this all the mix. We run them things.
We lit.
We machu shala unche moine. Kanshi nebo nganshia fierwefie. Bantu kwena nebo na chula ine. Na chula sana. We machu shala unche moine. Kanshi nebo nganshia fierwefie. Bantu kwena nebo na chula ine. Na chula sana. We machu shala unche moine. We machu shala unche moine. We machu shi. We machu shi. We machu shala unche moine. We machu shala unche moine. We machu shi. We machu shi. Nachula sana.
Mwele sanga fuirisheni. Bale abansula balangisheni. Fidia ndomba nchitireni. Shawazo blessing zilo sheni. Mumachushi monse nko sheni. Bali bonse bakunga fwabazo sheni. Jefo ukula lali la sausage. Nalipasa bwino batisha ya kukoleji. Bali abamu nini bafuwa yoku nshika. Bafuwa yoku liyamo batita bangafwa. Bakaleta malu banga nafwa. Mele ni mupashi wa mushilo kungafwa. Ni mwemwe kambikide mwamala. Bali renya bafyashi bamfyala. Mucheni chenulesa nalishanja. Ama shoko ya mpesha na mboku shanga.
Yeah, sometimes life ila kosa kofiae sana. But never doubt God. Saka controller fionse fika kubisana. Yeah. Limonda fwa fena kuya kungangai. But nari show fet de saka controller.
Squad it, squad it.
One time. Yeah.
We machushi chishi wantevelela. Yeah. Shirabuka nshi na unchelelela. Yeah. Napitane nchito tashimoneka. Eloni shama pepa yena nalikwata. Pitano luchelo foya minyo minyo. Life yalikosa no wino wino. De yunfo kwanguka ama kilo. Efo nde yunfo from zali to zilo. Ana ukuchula nde chula lesa lemona. Aoto no amape yonse alino kupwa. Ama pepo vale sawe balino kwa suka. Wande baka tumabaka no kwa suka. Lelo kanchule mailonke kale. Bali amule pala nevo shashale. Bali atevo ale nsungkila heo shaka. Meleso lupa lwande fwa enka sungeine.
We machusha la unshe moyo. We machusha la unshe moyo. We machushi, we machushi. Nachula sana. We machusha la unshe moyo. We machusha la unshe moyo. We machushi, we machushi.
Nachula sana. Ela cream lava chani. Julius Baba. Yeah, Nivesi. Namimona, namimona. Sani. Sao bagani.
Squad it, squad it.
Ela cream plus. Jitari na iwa chani. Waya mdagacho.
Mr. White Man.
Elikizo.
Nabambi, nabambi. Na Emilio. Chani.